Yesu, sijawahi kuona aliye kama Yesu, sijawahi kuona aliye kama yeye, sijawahi kuona aliye kama Yesu. Nabaho sindabona ugabo umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Kana ibyo kunywa biraboneka, ageze ku nyanja Petero afata amafi menshi, urukundo rwe, urukundo rwe, urukundo rwe,
urukundo rwe.
Mazimisine mu gituro.